Thank you. Kansale katonda amutwale mu America. Kubanga ayinza okola kulakwawo.
Siga.